ulizangi ulizia around. Nifemika kajadi so pandisia ka sound. Sipigangi ma free so ulizia amount. Kama count go empty basi na nimi amount. Tuna blend like a blend thicker. Bado after this ya Nairobi tunafika. Bowling kama ya Olunga ama Benfica. Na suzi sura na mabil bado mi hulipa. Uno 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 uno.
Wakikuja sura ziruswe. Sura ziruswe. Ona washapandisha deni. Wakikuja sura ziruswe. Sura ziruswe. Ona washapandisha deni. Wanaleta deni.
Ataka kuna ganji bana leo kata nice. Never know, neza pata future wife. Lipa tu, badai, tutakatana na.
Kuna dema na isungusha kachama.
Weni mtiaji, kaa solo. Ukinuna kwa club, una kaa soro. Ni kudose kwa chupa na kudrown your sorrows. Then is that you? Huh, boros.
Wakikuja, sura ziuswe. Sura ziuswe. Ona washapandisha deni. Wakikuja sura ziuswe. Sura ziuswe. Ona washapandisha deni. Wanaleta deni. 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 Leo sijali deni. 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 Wanaleta deni.
Sizes, there's no debate. Leo tutapoteza balance. Washa tumia balance. Nairobi ama ones and eights. All sizes, there's no debate. Leo tutapoteza balance. Washa tumia balance. Oh, 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 oh.
Wanaleta deni.